Awushwele mntana omuntu emhlabeni akunamuntu owafika nomuntu ngiyabonga wangenza umuntu mntana omuntu angisona isigwili kodwa kuwena nyanikela nginikela nganansi inkephunkephu yobukhazikhazi bothando olungenamathizethize awamuhle siphalapha namehle cwebezela ngathi anembalabala bhala amabhalana umntana omuntu usemuhle ngathi uyalaya ukuthi faci khala eceleni kwamakhala muhle ngathi uyadlala
awuyabona lona ngeke ngimyeke ngiyohlala naye ebuhleni nasempini emina seseni lona ngeke ngimyeke noma bengathi umdlesile udala intando yakho uyifake kahle ngeke ngimyeke amane ehlale kanjena noda lona ngimfile enhlizweni ngaphaka angangingenza noma yini kuze uhlale uhephe mama wena Silo ta intando yakho ifake kahle ngeke ngimyeke kamane sele kanjena noja lona ngimfile enhlizweni ngaphaka angangingenza noma yini kuze uhlale uhephe mama wena bona bayarina kulo chai voicemail anginankina zase uthando lwethu lubaphatha kamhlungu siyabakhulisa sibaphathe siflow nithi uhaspiti piti fake pilis, iba pilis Sebasa ngele makanda abo bati nikshit Les piti piti, fake lehi song spoon feet Elum kagele ya Angege ngimyega Ngiyohlala naye ebuhleni nasempini Emina sesini lona ngege ngimyega Noma bengathi umdlesile odala Intando yakho ifake kahle Ngege ngimyega Kamane hlale kanjena noda Swinging up our heart And then you get the normal in Those who shall hurt the mama well
I mean Akuzimine ngati yawe umahlalela
ngeyisoni Ngiyohlala naye ebuhleni nasempini Emina seseni lona ngeke ngimyeke Noma bengathi umdlesile udala Intando yakho uyifake kahle ngeke ngimyeke Kamane ehlale kanjena noda Lona ngimfile enhlizweni ngaphaka Angangingenza noma yini kuze uhlale uhephe mama wena
Wedale Sebengibisa ngoma bona bula Sengiyasabisa mama since nginawe Ngiyakhumbula mina bathi ngimyeke udali Manje sipushe true love Asindise Asindise njengamathuba Ngiyakunika dali ndiza nomoya wami Uyambona lona
Ngiyohlala naye ebuhleni nasempini Emina seseni lona ngeke ngimyeke Noma bengathi umdlesile odala Intando yakho ifake kahle ngeke